gonna follow you. My queen lady, I'm gonna give you. Nicho kwenda, niza kuchikuwa. My queen lady, chumanyiro liafuza. Waisa kumkunda. I'm gonna follow you. My queen lady, I'm gonna give you. Nicho kwenda, niza kuchikuwa. My queen lady, chumanyiro liafuza. Waisa kumkunda. Haba shisha baby baby. Badenzi bitu bashishilizi na litu mbubine rukumbu. Noisha na yewana. Hakueleka nobgole kikula talikuleka ho. Walikumala kufune chalikuenda. Najenda takula nzenyo makuleka ho. Yensa kale wa mubuza. Na kujirebia hakunyuka tikio magamba ni wata. Na nyowa mazimanishu. Utandeo kajena dinkoriyo wakunyitize. Nyowa tindi kobo. Kulikulila hasi yani ya heza kajata. I'm gonna follow you. My queen lady, I'm gonna give you. Unicho kwenda, niza kuchukua. My queen lady, chumanyiro liafuza. Waisa kumkunda. I'm gonna follow you. My queen lady, I'm gonna give you. Unicho kwenda, niza kuchukua. My queen lady, chumanyiro liafuza. Waisa kumkunda. Your breast is best. Liaba nilichumita in my chest. Nimba jay, my beautiful girl. Umunso, mkakushave luhanga. Hatua wani, stini secha dadi. Nani stonze. Ulinyita tata, ni wali mumpa. Manyata salungu wakwete nalungu. Nyanyata shenkula liya wanyine nkoloye. Niwa mulunja shemeire. Aude wana kushemeire. Bala bokuwe wa size kabanaga. Niwa jeza okupwepi maichita kubasika. I'm your handsome one. You're my beautiful girl. I'm gonna follow you. My queen lady, I'm gonna give you. Unicho kwenda, niza kuchukua. My queen lady, chumanyiro liafuza. Waisa kumkunda. Wango nivenda batureve. Tuli kuangana baka kuatizi na rianchi. Maliteka hovula fokwenda ngondekai. Baka jiru nyumile ulinko munasi. Kando munasi takuwasa munasi. Nogo kuzo wanje tokumala yokwezi. Wasele kutiba kola buswele. Kotuba shuaza tumole miaka minji. Makwini lady tujaguza jubirie. Kotuba shuaza vanye sulomu yai. Tuba shuaza vangwe sile malai. I'm gonna follow you. My queen lady, I'm gonna give you. Unicho kwenda, niza kuchikuwa. My queen lady, chumanyiro liafuza. Waisa kumkunda. I'm gonna follow you. My queen lady, I'm gonna give you. Unicho kwenda, niza kuchikuwa. My queen lady, chumanyiro liafuza. Waisa kumkunda. Niwe murunja nshemirire. I'm the one na kushemirire. Bala bukureba saise kawanaga. Nibacheza huku kwepi mahechi takubasika. I'm your handsome one. Love so you're my beautiful girl. Producer Dario. Ever dance.